They say we die. My feelings so long, trying to win. Multiply. They say we die. My feelings so long, trying to win. Multiply. They say we die. My feelings so long, trying to win. Multiply.
Hey, I feel like ngihamba ngedebumnyameni ngilahlekelwe umngani wami angisazi ukuthi ngimele ngithini ngibanjwe rathas block amagama aphuma emqondweni ngizima noku-accept SP12 usezulwini sihlangane kwakudala ngisakhumbule kwakomuphi ukunyeka sasipana sasipusha nendlela iqala ukuvuleka iminyango beyivalile nezitha ziqala ukubaleka ubo sibuza emgogo sayishubisa kwasabeka. After that you hear the beef, usivusa madlala noqwabe
uzwile bekhuluma ngamutheni kanti unje nawe.
Multiply.
Ubumdala kunami akwazi ukuveza ukuthi umdala every time une-event noma graph ubungikhumbula. After that you made peace ungezwani kwethu kwadlula sibambe nengezandla umlilo wenzondo siwubhula.
They say we die. Mafika usuku lokushona we multiply. Multiply. Multiply.
Tina Spears is here by my event. No mask and a lot of skin I said. Energy second, a year mentioned it. SP12 full up a gun, who's soon give a man. I always say, I praise God. If you're gonna why, they got tata when. They always say, there is God. Poor man, you why, they turn us a soul.
2014, besenza manga. 2018, he and his bonanga. 2021 besingavalanga u-2023 iwona nyaka engawuthandanga. I feel pain, kulungile noma besazi babona awuzwamelele phansi evuza igazi. I felt pain, kulungile noma sesazi ngensuku zakhe zokugcina kepha ama-rap afakazi.
Mafika usuku lokushona we multiply. They say we die.
RIP to SP12, RIP Jayam, RIP for them dad.
Multiply.